Gadete Music Promotions.
Umandipungulila stress. After fighting battles outside, nimafuna soft place, ndichite land. Ndikatova kulongolola, kulongolo zedwa, ndimafuna jidane, nditsamile. One party sendivuta, I need a word of encouragement. Umandiuza, don't worry, there is another day tomorrow. Kobe yako ndiwe chipatua, koma mtima wako ndi chipankawa. You are the true meaning of life, is a beautiful thing, ndiwe real you, baby, oh. Kugonda ine ndi jinchido, ndiwewe, kaumandi kwa nita, baby. Kaya nita chitira, njindita wapataja, amena nabana iwe.
Gadete Music Promotions.